Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen e Fulfulde alal bare joyi lewru juillet hitane 2017 jana yamde sokidu Studio Tamani miden tawai le maison de la presse do Bamako do jottinono do kabaruji du humor way galo gagne kante wonto boggi jamde to. Se grab on competitif wi nokku no de teddo joara idum le lamu binta gungu hollita wiede wonne do goto mo yonki mudo harbato cikita do wiede no gollide force dum arme france bo no deta barka no hollita wiede o hirsa jart so hore makko bila ya dum le lumo no dirtengo joara go wattu jono kadle korlan wondi e wadde hakkunde jalleni didi gondi le leedi meden di dum woni haabe kanye e fulbe be tiagal ko bonanda di ngad no nokku no de teddo koro so yimbe la ko buri chapantato keddi le hen pula ko kanye yimbe la gombe le feddinde noddata jina dogonde be fuube koliti wiide yodo gonga jaate andi won gube joggi ton kabord ana le jallini diddi furdo bel bella do gombe le leedi meden di wattu jono wiama kambe dubbe naati le federation zini hono yimbe be hakkeji muuden paddira tiagal di do kabaruji kanko lamido hono fedde fina tawa bella be de kanko hokkidi di wonno no sembe kabaruji di mi joggini odo bete handi be bismillah mo don e hedaade do kabaru be koliti wiide yimbe la joine kaborde kany en kirsi neddo goto cikita do wiede no wondi e gollidinde arme france mo noddata barkano holita weddu be jehi be biloyo hore makko le lumo nokku noddata do zoara idum le lamu binta gungu di do kabaruji mi ngara wirfitade do hen kikide tagal ko bonanda di ngadi dum won hakkuno fulbe kany haabe le nokku noddirte do dum won duna idum le lamu koro le jonte jabbino de holita weddu wattu jono kawritar gondi e wadde do bomako do hakkun tabital pulako jinna dogo dido jalleni didi fukoli tiwi de ngara nabuto heja mudu be jeyal hono iblisa di kani lelirade muhammadu samaseku
elengal do kawrital de do bale mode didi jalleni fulbe haabe koliti sugulaji mun en bangal basiji hakkunde yimbeele wuddu leedi malindi der nokkuji kewdi region o buri fuf le cercle cour o golnal hakkunde fulbe haabe beedi tidude batte bangi goto gube kaptoje bangi goddo gube donsunkobe bale didde koliti metti mun en fewde e sato fuf masimbinali yimbele e kanye torraji fawde yimbe be ngadali fay hunde bangal hebande no yawiri dido ti allahji dabere woni ko bale tabital plaku e gina dugo ne anni dentude wadde imadraji dum woni imminde nalabe yade wadde kaldal hakunde jalleni didde yala jam e dejere na hewte bale didde na darda fa hande lamu o dawrude kabaru jo en kaborde latotobe sababu sembinde rafnde nagu yo mafetete jungu kala yimbele be kana tawrede de tabital plaku e gina dugo wajembini yo horgol huncena hore no yawiri yala yimbele kitabe be fuf na nata der juude sariya
lami be feddino de ten jinna dogon de be jaadiri wattu jono be kolitiru won yimbel mabbe joggi be ton kaborde ka dum e tayde fu be bidde do kaborde bamiraka fa pewte e jallini goddi di kede kanko do no goto no de ten mamadou togo kenya wonno haluda me mon do ko sifi do hen do faccitango mohammadou samaseku
le jihadist nous pensons que
min mila vidé to fulbe be jaadin ko be buru hewde dina bangi goddo o e gondi nan ko sangare wi joni ko gubal haabe jon en kaborde na wodi ka yu don son koɓe non ɓe kuliti wiide ɓe camuta dow fay goto ka ɓe nototo kala kippoyɓe dow mabɓe daneyo guɓal darnil ngal ndeeda nokkuji ɗi ɓe goni ɓe toñata fay goto ɓe camuta dow fay goto
pour l'instant c'est la réalité
kanko ɗum wono goto e goɗɗo fedde tabital pulako noddirteɗo Idrissa Sankare yomo député bankasi to o holliti wiide sa ƴeewi jalleni ɗiɗɗi fof ana joggui ɗum won kaɓorde le oɗo nokko holliti wiide jo ene kaɓorde ɓe gonɓe toon ɗeede wala fof koɓe mbawana wattu jono keɗe komo sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Samaseku
ɗum kolitimi gorko moɗo amen togo wiide yimɓele ngal ɗo guɓal mbihi ɓe donsonkoɓe noon ɓe gana ɗum toñoɓe fi goto tawene ɓe gaɗa ɗum fof kambat ɗum mbimi ɗum wona fi kabaru jalleni soto ke masina ton soto koro ton ɗum wona fi basi hakkunde jalleni yo basi hakkunde guɓe noon emiɓe beete ñande sappo e jeɗɗi lewru ndu ippoyde dow fulɓe ɓe na jogui noon malfe kala ɓe jogalino malfe e jahali nden no wona maire fe ɓamirta malfe fewde e nokku goɗɗo honno o wirini yo jaati guɓe daraniɗe ndenago nokkuji mum en soto haaɓe ton soto fulɓe ton nokku kamɓe haaɓe ɓe mbawana fay hunde guɓe mabɓe ɗe noon dun minen fulɓe gonɓe nder gollirɗe mawɗe ɗe mbawana fay hunde guɓe amen
sikirabu so ngabbi do be mala me ande ngal oro bayni turton mi joji modo no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi jalini bella be gombe leledi med indi holli tan wede kambe do wattu jono be andama do won le fedde nation zinindi yimbe lebe hakkeji mudde en jabba leledi di do kabaruji dokkamo kande kawrtangal wonno wadde nokku noddirte e dembourg idum leyi dum leedi noddirte e cos ngal do kawrtal fuddi no ton le noga e jagum dum timoyi le noga e jitti lewru je hitane 2017 kambe lami be jalini bella be wobbe leledi di be kuliti dum latu sababu so hakkeji mabbe kuntene hore kede kanko noddirte de sibaiti aga akado kanko le fedde dum yimbe le humini be kabaru fina tawa bella be woni ko mo sifi do hen do fotti tangu Muhammadu Samaseku.
Nous avons fait juste le constat que
min taki bide guldo jalignol na wada bangere dina jalini kedidi buri fuf e wattuti Allahji sa leedindi jalini yogatan ngoni kuccana di hore tawene miden do der gure amen tarki amen dullaka miden kini dun golle amen kami niti naga fi e golleji nokkuji dimi ngoni den woni ko min pilliti mater yalla miden ngatene hakillo kamba dum min tewti pelle e jalini mun en na jogi hono sugulaji amen di min jiti hakke temdere e chapana joy ledde e jalini gonde der fedde wotere ko min kuliti be anya amen woni ko be bismimin no fewiri minen bellabe lid mali be dun na jogi kasindine min gondun ko min kulitata adnaru allandu e hono mun en den no siki wala fe mi uditente damde kewde der adnaru ndu
partenariat vont s'ouvrir a nous à travers le monde
yimbe le gombe to kolon jabato wiama le yonter jabbi non de be jalti be ngadi ton majere mabbe be bi zuzu gondo to be jida yidde dun en le ngalure mabbe de holli tam wede o do zuzu yama yoga e seriyaji di mo saroto ton di fuddi ngala dun gonga majere de be ngadi no dun le noga did lewru jien jabbi non do holli tam wede be dukki mo balde tati farde do balde tati yottade fu kanko zuzu yoppi o don nokku kede no de tel seku denis mari ko yo goto yimbe le gombe to kolon jabato ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Odo zuzu ngado bo yurgu yurgu o nangi kalisi jungo yimbe le yoga bedo yimbe le kuliti be wide kala damgal udira do kalisi wawata ko fi uditirede kile denno be totti mo kalisi yalla mo hokkabe bural der sargul gul non dun dum lati godo fuf metama fawdo e suka jokole o denno ko zuzu on nangi kalisi woni ko udi iniki jabal fi wadde waylitere andom wiide wana fi suka be tan yo kolon jaban ko be fuf fi dugule en e yimbe le sahibe ngoni kuliti be yo yoppa golle o yalta fi der ngedi ndi hanka sen hajma fuf wala imako ndenno soni der balde tati o yaltali kala ko hebi mo kanko soodi o wili hore sabi jamum dum fuf gouverneur o e kanyo procureur o neldi neddo waranamo no o witiri
ainsi il est parti
holi tan wede wattu jono police ngabe gombe leledi med indi fa be dokka jamar nda hakkilaji lobbi jeewe bonandaji ngatteedi wakkati fu fodeerobe dido do haani dalirde do wono faanda kawtal ngal ngal kenya do bomoko do le majjon kabe police ngabe mallibe be kollitiwde be ngaran wottude koyde mabbe le dido golleji fa be wuto yalla hono dido bonandaji kan yarde tiagal kede kanko noddirte Camara Zainabu Walet Amidio yo kanko lami fedde police ngabe robe gombe leledi med indi ko masifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
ngal do kortal na fawi do fuddugol imadraji kabaru torraji ngadi tedi fawde e rewbe sago amen kay di motta fi gonga jati ana e rewbe torrobe dum sanne worbe mun en ka ko buri hewde yo rewbe be ngoni torratebe denno yo odo kabaru motta fi der leedi ndi minsir amen o na wundi amen hakilo sanne sabbe mako jati min bawi landinde ngal do kawrital minen andani sanne jateji di sabbe minen gollida e yimbe le oni fam rewbe na jogi cadele kewde der leedi mali nyande jegom lewru ndu woni ko min puddata imadraji amen di der komin go bongalure bamako nde fadde amen hinade commune ngaji keddidi e kanya kedde lindi fuf iwde kayade kidal an hani jamara lidi malindi anda wide kambe police abbe gollanta denno be tinno warde wulitaade so ni torraji ngadama fawde e mabbe mbasa fi uddaade der cuudi mabbe di
kanko pio ballon leledi med indi noddirte do sammu yata bare holi tan wede won police goto mo famray no nokku noddirte do rosi idon leledi france ndi don wadi sababu do so kanko police o be memindiri ton ila ala jabbino do mo nangano le o do nokku micite den wide o do pio ballon leledi mali wattu jono nokku noddirte do vendere brem leledi almani to tomo wondi e fide ballon
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe njurne den jeelodon ne le reso ngaji meden di en puddiran do banamba do ko yata milliyoji chapande joy e go o sefa dum anni wattede dum on suudu sukabe jokkolbe anni no ma hede ton do hollita wer le ndudo suudu sal goto modo do reunion watte tawete ton kanyi e bureau ngaji fa yotto yo negeje e mangasi goto be kolliti dernibe di do gal musa adjo fedde no deto conseil regional wonde to kuli koroto golleji den kan jokki tetto ne lebbinayi sibuuru tengardam fa do burem do wattu jono do dogotorobe roobe gombe tombe be gondi e famminede faabe ƴewto yel hono be kaani sakkiraade roobe le jibinobe cawbe nyaaw sidaabe fatindaabo suka muuden wombe tombe ko yaata dogotorobe roobe chapantato kanyen gondi e kentinet ton dondi be dido gal musadda jo leedi peyiba sakkiraabe dokkatte nyaalom hande kabaruuji meden di mi juuto sanne hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yutere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.